ab dog li ab dog la sopu nañu ci imam mo xam limu para fi fatiha te moy temer ak ñaar fuk ak ñet ku xamul manam fatiha du pass ab sey te ak julleem du baax ak koram nonu te ku reer la ci mbollem xam xam yi matul xere lu mu rendi daganul matul imam ku top ci mom warna baamu faawu ku fikki wax ji tabbi sawara faawu bu neexé yalla subhanahu wa ta'ala won mu ñew ci firimi alhamdulillah lepp li yew tay ak mat yalla ko yeyo rabbil alamin momo ñep arrahmanur rahim mo yeremi ci aduna ak alakhirah maliki yawmidin momo bis ba nga xamé ni dom du fa jariñ alal du fa jariñ diine rek mo fay jariñ iyyaka na'budu yaw lanuy jaamu duñu jaamu kanen wa iyyaka nasta'in ci yaw lanuy sakko nimbal duñu ko sakku ci kanen ihdina siratal mustaqim dugal nu ci yoon wa amul benn deung deung siratal ladina an'amta alayhim te lolu moy yoonu yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam ghayril maghdubi alayhim waladdalin waxuma yoonu yahudi ak nasarani kep ku xamul manam fatiha do am ab cieur elek bepp xarit budul yalla subhanahu wa ta'ala day jeex gep xewal gudut aljana day wolbeetiko mugal mudul sawara jamula suko defé lima mujj andi ni la sasselo ci diwani waye damay nuru ñaari téré yu andul wallahu aalam min ci diwanu fathul wahhab al karim khatu 39 fanwer ak juroom ñent